Dedicated to my own mind.
Dedicated to my mother, him for go to Kobolwayo. Ogieno wankulisa, I'm an old boy now. Mama gimu ikuku, age kufana now. Uthando lwakho liyamangaza. Mama, mama gimi wenu ikuku, age kufana now. Uthando lwakho liyamangaza. Mama, mina ngakusinda 9 months. Aphuca gifa lakho, lokuba yintombi. Wagijima amakliniki inyanga nabafundisi. Wangibeletha wanginika ithuba lokuthi ngibone umhlaba. Awuzange wangilahla, wena bohlezi nami every single damn day. Always making sure that I have a good day. Yonke le minyaka ungeza ungigqokisa, ungikhulise kahle ngenhlonipho nempatho. Igwegwe benginganalo kodwa kuba uliqondisi. Mangabe ngonile angikaze ngiswele. Bowuyi-steering, bowuhlale kungisetha, bowuhlale kungisetha. Bowuyi-steering, bowuhlale kunami every single damn day. Always making sure that I have a good day.
This is dedicated to my mama, mami, kawenazi nami. This is dedicated to my own mama. Mami, kawe nazila. Ungikhulisile, kazi ngabangaka. Ngiyabonga,
ngihlale ngabonga. Nomdala futhi ngizombonga. Wanginika umama ofana nawe. You were always there every time when I need you. Uhlezi supportive, nalokho futhi ngiyabonga. Ungifundisile ey'kolweni, primary to high school. Ngiyofunda ngize ngigogode. Funa ukuphila nice life, ngwakhele nekhaya. Nomdala azagcine, ubona abazukulu. Zobakhulisa kahle njengoba nawe wenzile. Indima osoyidlalile empilweni yami inkulu. Uzochubeke njalo, umdala azagcine, nane-COVID agcine.
You've been the best mama ever seen. Ngiyakuthanda mbokodo yami. You've been the best mama ever seen. Ngiyakuthanda mbokodo yami. Ngiyakuthanda mama wami. This is dedicated to my own mama. Mami, kawe nazilambi. Ungikhulisile, kazi ngabangaka. Dedicated to my own mama. Mami, kawe nazilambi. Ungikhulisile, kazi ngabangaka. Ngiyabonga mama. uyimbokodo mama wami, uyimbokodo mama wami, uyimbokodo qhawekazi, uzoqina uzungaqhephuki. Uyimbokodo mama wami, uyimbokodo mama wami, uyimbokodo qhawekazi, uqina uzungaqhephuki.
This is dedicated to my own love, mami. This is dedicated to my own love.
We imbogo to mama wa. We imbogo to kawe na. Tinuzunga tepuge.